Lampudalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Oh angimtholi Langa puma Puma lausi telekona Lampudalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Tata pidali Senzo tata pidali Lampu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Senzo tata pidali Senzo tata pidali
Ola mtano muntu, bengihleli namachimbos Sibukiso wethu dabi ke uyamazi uthi boss Masesha yethu ezenza isigora sashiposhi Kuze wakhala umakhelwane inika sedlala imigosi Boss ungikhumbuleni, hawayehla inkani ufuna sigibela u-endring Yaza uyithandi local, bagibela bayehla eshi Bakumoshela isikhathi, protection akuna airbag insimbi endala shone phansi Mina ngumelusi, wena inkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi La enkambeni yami, bafuna eduze kwakho ngingakuthola usuzacile kanti futhi bayalamba ngisengakuthola bekuhlabile Uyazi kangikickstarter wawufaka ukhiye ngiyaduma Hayiduma yasamaya walifaka ikhiye ngiyaphuma Ayimi emehlweleni yasitaka umfana uyaphusha ngiyena umngane omakhenikhi akhathi upetroli ngiyaphuma
Puma Puma la usithele khona Lampudalu yoli bambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi, angimtholi Senzo tata pidali Senzo tata pidali Lampudalu yoli bambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi, angimtholi Tata pidali Senzo tata pidali Lampu dalu yoli bambu tingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi
Uyakhala ubhobhobhu lokhu ushilo tititi Ekhanda isiphithiphithi esingomhlophe usikilidi Esha imvivilithi iqonda ethu yimbilijisi Ngizama igiligidi ukuthi ngimfake ebhilidi Uyazi ngiyakuthanda ngisoze ngakuhlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malithambama Ngesibani ngiyasikhandla ngisoze ngasidala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisile bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuzatshwala yobe phelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha mangiliphinda seliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona makushona ilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisa Inhliziyo inokuthula mayithula kunephisa ekhaya Ligelezo kothukela uthando lwethu
muvinda Puma Puma la usithele khona Lampudalu yoli bambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi, angimtholi Senzo tata pidali Senzo tata pidali Lampudalu yoli bambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi, angimtholi Tata pidali Senzo tata pidali Senzo tata pidali Mavalo tingo lwako Senzo tata pidali